n'emmere gyatuwa
mukama
yebazibwe era tujanirize n'olwaleero
omanye
abaana abateeye waka bw'abanga enjala yabadde yamulumye
bwadda
bw'awulira nti maama agenda kusoosootola ayimbawo n'akayimba n'akuba ne mu ngalo n'asanyukira emmere kubanga agenda kulya amiina ate bwe kituuka ku mmere gy'ayagala omulaba nga taddeko simayiro
anti
maama yafumbye omuceere n'ebinyeebwa yebazibwe nafe tugenda kwaniriza emmere eyo kubanga nungi nnyo eriko obusaladizi eriko otuzza otulungi eriko enva ennungi kwegambanga bweoba ogigaaya tekutuga yesu yebazibwe amiina valaya teyo naawe eri kati njagala tujanirize mu linnya lya mukama waffe yesu omanyi mukama waffe yagenda n'agamba bali abali
banoyinigatiyokana
esula ey'omukaaga n'abagamba balekeraho okukolereranga ekyokulya ekitabatusa bulamu obutagwawo amiina kati fe tubadde tuwaniriza emmere yennamu eva mu ggulu etutuusa ku bulamu obutagwawo yesu yebazibwe njagala oteeketeeke ekitabo kyo bayibuli yo ne peni atalina peni wandituse mangu notataganya banno nga ate batandise fuba okulaba nga olina woowandiika mukama yebazibwe bw'oba tosobola kuwandiika atilisiti nga okuwandiika kukyakutawaanya
fuba okulaba nga
otega ekitabo kye ekyomwoyo obutabaako kigambo kyonna kikuyitako mukama yebazibwe emmere yonna gye bakuwa giri ogimalewo tolekaawo tosimbamu fooko ng'okinaguka simbamu fooko ng'oli siriyasi amiina yesu yebazibwe oteketeke omutima gwo emmeeza yo mwoyo mutukuvu kwasosokera era kitabo kye mwawandiika kubanga n'olwaleero agenda tuwandiikamu yesu yebazibwe katwanirize ekigambo kya katonda okuyita mutume ronald hope witness
wamu
n'omusumba bosa sam
yesu yebazibwe ng'oluganda
nsiibye
omutya mugera mukama waffe yesu
obulamu
bwobuli
bujyamwebale
kunyiigira
okwongera
okukuŋŋaanya obulamu
n'emirembe
n'essanyu ery'olubeerei
amiinambuuliza
ku muganda
wo
mwagalize ebisinga
obulungi
ebiva mu nyumba ya
kitaffu
ow'omu ggulu
ebyaba
ekika ekitukuvu bokka yebazibwe mukama waffe yesu twebaza katonda akyatwongedde
obudde
okwongera okwetegereza
ebikwatagana
n'obulamu bwaffe ate n'okulabika nga tumutegeera nga
kitaffe
n'okumanya engeri gye tuyinza okudda mu kika kyaffe ekimu
ekyoyesu
yebazibuekika ekitukuvu
kirina
abakadde
24 elders
yesu
yebazaera
twebaza olw'enteekateeka ennungi
eyoyesu
yebazibatwebaza katonda tubadde ndoza tugenda kujja kubuulira leero naye
manyi
waliwo katonda byakola nga biyinga byakusaaga naye ngaera
bibadde
tuvudde wano wabaddewo abatuleesaawo abadde batutta essimu yaffe
batutta
essimu yaabe
okaate
nga be batuleese
Yet they brought me.
Wetukubyeyo wali bavira ddala stage wetubeera ddala.
They live at the stage where we reside.
Tukubyeyo nti eri wano tujirozi. Tukaga bavuddawo.
All of them that we have picked here, yet they have brought me from here.
Naye bwe tutuuseeyo ne baagala okwekalakaasa.
But when we reached there, they wanted to riot.
Banne bonna nga batumanyi batuleeta wano.
And all his colleagues know they were bringing us here.
Baagala tetuli story nti ffe tubatwala bantu baffe.
And they say there's nothing like a story. These are our people. We take them every day. Give them their phone.
So batuwadde essimu naye. Tubadde tugendawo ne tusingana obizzi
mukuluogera
ku bamalayika
obwakune
butukolako akabenje nga tugenda okunona ate
simu
musomesa isaac abadde amuga
okuntwalaetulaga
indiketa ow'emmotoka n'atuwa we tuyingira ate owa booda gyavuddeyo n'atuyingiranaye amakulu gaffe gakyali malamu naye nga ekigo kibaddewo okaawo ekigo
naye amagumba
gakyali
manywebaza
katonda olw'ekyo oliye tumulesaawo n'ebiwundu byeffe ne
tutambulakuba
yatometa ate poliisi
etubaddengaesitaani
abadde amanyi tugenda kukwata ono atutomedde abapoliisi bajje batutwale wali ku poliisi tumale olunaku lugende nga tetuwogedde ku bubizzi buno naye katugende mumaasi tugenda googera amagezi gatujjidde mangu awo
ntetukukwata
oli
atutomedde
kubanga yesaani kyabadde abaza abadde bajja tutwala
alobudde
bugwere eyo
tutambudde
mu butambuzi
bwe
twekebeddemu nga soketi
nejobali
bulungi ne tugaa tugende yesu
yeekale
weewaawo twagala genda mu maaso nga twasanguza ebyama bya
sitaanikubanga
tetulinga abo abatazimanyitusoma nnyo mubakolisi ekyokubiri essula
ey'okubiritetulinga
abo batamanyi nkwe za
sitaanialimu
okutwekulumbaliza era mu kubikulwa essula ey'okubiri
n'agambatutuukira
ddala n'okumanya obuziba bw'enkwe za
sitaankale
nga ezaabikulwa mu lugendo
lwegguli
amanya
neddoboziomutume
ronald
hokwitnessomu
ne musumba
n'omusomi
waffe wa
bayibulitubaagala
nnyo mwenna
olinnyera
mukama waffe
yesuwebali
kwewaayo
okwongera
okumanya katonda n'okumwetegereza naddala mu biro bino
ebibiyatugamba
Yeremia 29
He told us in Jeremiah 29 from verse 11 to 12
that
when we get back to seek him we shall see him when we shall search him with all our hearts and right now we move on with the same mission when we see the skin of the devil on God and to his church praise Jesus
Amen.
We separate the spirit of God and his works of righteousness and the spirit of the devil and its works of unrighteousness. And we reach to separate the seal of God which is made by the Holy Spirit in his fullness. And they are the seven spirits of the Lord. And the Father, Son, and the Holy Spirit endorse that seal upon
us.
And we found that we are sealed seven times. The wisdom, the understanding, the counsel, the power, the knowledge of God, and the fear of God, and the spirit of the Lord.
Yes,
praise Jesus. Let's put it on. Praise Jesus so much. We still celebrate the Spirit of God and His works of righteousness. From the Spirit of the devil and His works of unrighteousness. We've taken long seeing many things. But we last cover the seal of God. And we separate it from the seal of the devil. When we saw the seal of God, which the Spirit puts on us, Ephesians 4:30. When we first heard the gospel, and we are sealed by the Spirit of the Lord, He is the one who appeared in the seven spirits in Revelation 4:5.
Yes,
praise Jesus. And we saw that the seven spirits of the Lord, which are marked in Isaiah 11, from verses 1 and 2, we are sealed with the Spirit of wisdom of God, the Spirit of understanding of God, the Spirit of counsel of God, the Spirit of power of God, the Spirit of knowledge of God, the Spirit of fear of God, and the Spirit of the Lord. They are the seven spirits. And the Father, Son, and the Holy Spirit endorse them. And we find ourselves having 3 for 7. We are filled by the Holy Spirit 3 times.
It's
to be the 5 wise virgins. And we are filled with oil. Reaching when the bridegroom comes.
Yet we
separate that seal of God from the seal of the devil 3 for 6. Which we see in Revelation 13, 15 and 16, on to 17. The seal of 3 for 6. We've seen it for some time, and we saw the first 6, how the devil is responsible of it. When he was still an anointed cherubim, he had power from the seven spirits of the Lord. But when he fell, the Spirit of the Lord was removed from him.
It
remained with the Spirit of wisdom, which is twisted, the understanding, which is twisted, the counsel, which is false, the power, which is not good, the knowledge, which is not right, the fear, which is not right. Thus, he remained with those 6 spirits which are twisted. But because we had it, we put his Trinity. Like in Revelation 16, from verses 12 to 16, and we saw 3 evil spirits appearing like frogs, and
they
come from the mouth of the dragon, the devil, and from the mouth of the beast, on which Jezebel sits, and the mouth of the false prophet. And we saw that they too have their Trinity. And this Trinity, the devil is responsible for the first 6, Jezebel responsible for the second, the false prophet, who is chosen from the human being, is responsible for the third 6. Praise Jesus. Now, because of that, we thought that we are winding up the 6th Jezebel is responsible of, the second 6. We've seen much on her, known as the mother of all abominations of this world, and all adulterers who seek the Lord, and they do things which are not right. Praise Jesus. We are seeing the mountains on which she sits, which appear like the 7 heads of the beast, the kingdom of the devil. But we still see the 5th head, the 5th mountain, which we know as the social relations, where the nations, clans, and languages, and the multitudes.
Yes,
praise Jesus. We saw many things, and we reached to see that in heaven there is only one holy clan, and even our Father is one within heaven. But our journey moved on, and we got lost within clans and languages. And we last saw the origin of these clans and the languages. And the devil is chief within his issues.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
We last saw, as we see, the prodigal son, or the elder and the younger son.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
How we wish to be within nations and the clans and the languages. From our holy clan of heaven, and we totally forgot our Father in heaven. Now, like we saw in Luke 15, verse 17, we're going to begin from there and we finish everything necessary to be able to cut off the fifth head on the fifth mountain the adorer sits on.
It
is captured you within nations, clans, and languages.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
But when we begin, he says this. Revelation 17:9. The Lord tells us this.
Revelation 17,
verses 9.
Awe wali omwoyo ogulina amagesi. Emiti omusanvu zensozi omusanvu omukazi zatuddeko.
There are the seven mountains the adultery sits on.
Yes,
praise Jesus.
Yes.
Don't forget we see the fifth mountain or the fifth head, which is known as the social relations, where there are clans, nations, and languages.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
All the devil scattered people in them, and they forgot our Father in heaven. And here came a word which says that he who scatters is an enemy of God.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Now with that word, in Revelation 17:15, he speaks like this. Revelation 17:15.
Nangamba ati amazi gewalabye omwenzi watudde bebantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi.
This adulteress moved on to sit on clans, nations, and languages. But we understood the origin of all this when we first realized what's in the midst of the firstborn son of the house and the younger son.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
We realize that our Father is of heaven. His firstborn son is in his express image. That is the Lord Jesus. And the younger son, that is Adam and Eve. They were made from the image of their elder son. We
heard
much how we asked our possession and we went to waste it out. That's where we met that citizen of that world and he gave us to rear his pigs. Those are the fallen angels.
He
gave every clan created a fallen angel to reign over them. Every nation and language.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
And we got our holy clan within heaven. But our Lord speaks as he says in Matthew 12 from verse 30.
Omuntu atabeera nange mulabe wange era omuntu atakunganyiza wamu nange asaasaanya.
Ndowooza entandikwa y'okusansana kwaffe
mwagiwuddetujja
eno tusobole
okwefunansi
emanyiddwa nga
ebintu
byagenda mu maaso n'okutukyukira
eyo
nno gye twasiŋŋanira sitaani
era
ng'atulumbye ku nsi
netumwegatta. And we joined on him that he helps us, but it reigned over us so badly and created the different clans in us and the different tribes. This began in Genesis 4, division of Cain going ahead to begin his own family. And when Adam birthed this third son, that third son who got in the place of Abel, he too began to see Cain as someone not easy and good. He killed my younger brother, my elder. And divisions began to happen from then, making our own clans. And we forgot our Father in heaven. And we forgot the holy clan. That is how we scattered unto up to today. Praise Jesus. But the Lord Jesus has said, he who leads in this scattering is an enemy of his. For they don't gather together with him. That's why we want to make you know that may hear of clans, nations, and languages.
May
think it's just peace on this world. But friend, there is no peace. For in that hate, we remain worshipping the devil. And though someone gets born again, it's hard to feel their fellow born again that they are brethren and relatives.
The
blood of the clans, tribes, and languages, it's captured them. Don't even feel whether their fellow born again is the brethren to them. Though they sing a song, see how it's good, brethren to sit together.
But
they feel, but they don't feel inside them. But if they were sitting in their clan meetings and remember the songs they sang in their clan gatherings, they are feeling their brethren out there. Now our journey prolonged like that. But the Father says, God from those clans to come back to Him. He has redeemed us from those clans.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
It's peace in Malachi 3. And he said, if we get back, we shall be His. Let's read Malachi 3, verse 17 and 18.
Malachi, esule yokusatu.
Malachi 3, from verse 17.
Era baliba bange, bwayogera Mukama w'eggye. Ku lunaku lwe ndikolerako, baliba kintu kya nvuma.
Nti bwe tuliba tukomyewo,
when we get back,
tugenda kuva mu bika bibiri byonna byonna bye tubaddemu.
Get from all the clans we've been in.
Tufuuke ekintu ekitukuvu.
And we become a treasured thing.
Yes,
praise Jesus. We shall be holy just as our God is holy.
No
more have these clans than the others.
For
those hinder us to work righteousness. One of them hinders us to do love which is completed. For right here, if they tell you to love your neighbor as you love yourself, you
too
look at your neighbor and see. Can you love them as your physical brother or sister? We still fight
the
issue of the social relations here. The social relations of the clans, nations, and languages. Let me tell you this. Many people have gotten saved and they have not been able to reach heaven. For to reach to the Father, you must be within one spirit. And you no more have different spirits upon you. For different clans,
they have different
evil spirits of fallen angels over them. And they move within their blood that they may feel each other. Yet the Father wants us in heaven by in one spirit, in one faith, in one hope. And our Lord is one. And the Father is one in heaven, like Ephesians 4 says. But to reach that level, the strength has been very minimal. And we too have not been asking ourselves, why is the strength little? Yet we have not realized there is a head working upon
us.
Which never lets captives go back to their home country.
They
put you on that mountain and they reign over you. You are in a prison. And you cannot settle to feel that your home real is heaven. And you cannot feel your brethren in the Christ. But this time alone, the Father promises us the day He will walk, we shall be His, and we shall be a treasured possession. We know God works together with us, with a new generation, with the full knowledge of God. Right now He is working. Praise Jesus.
Amen.
To tell all nations in heavens and earth that He alone is the Father, and there is not any other Father over us.
Malachi esula eyokusatu olunyiro 17.
Malachi 3 verse 17.
Ti era baliba bange bwayogera Mukama w'eggye ku lunaku lwe ndikolerako baliba kintu kya nvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we amuweereza.
That when we have time to serve him, he, as the Father, is ready to forgive us.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Yes, it was a long time we forgot our Father. Ever since Adam fell, reaching the birth of the Lord Jesus,
it's
124,000 years.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
So far we've taken 2017 years. After we come into realization that our Father is up in heaven. Jesus is the one who came to tell us that. But we had forgotten this long time. That's why in the Old Testament it's hard to find that our Father.
Even
though those words they are there, the Holy Spirit passed them there. They even in Isaiah say, don't forget us, for which we are your offsprings.
Yes,
praise
Jesus.
Don't chase us from your spirit and don't take away your Holy Spirit. Even now we are fighting to feel in us that he is our Father. For still see the things of religion, they are separating and dividing us. Belief still show. You don't reach to be one person believing one Father. Already we have tribes among us. And these languages. Others say our religion is of Arabs.
The
devil too began the things of religion. But we still need salvation. Joins us one in the Lord Jesus. This salvation which has been as just rather made us get
started.
For the devil has moved on to be weakening it. And churches now they are possessed by individual families. There is a pastor and his wife. Buildings are theirs due to your ship to them.
And
being of the clans and owning other people, it too had never gotten from you.
And
perhaps you have led the clan of that specific church and you've made yourself a father to them. That you are their spiritual father.
And
you see the captivity.
Now,
when you reach in heaven, how will you be called there? For in heaven there is our Father who is one. When you reach there, they will call you a spiritual father or what? For the other grid of this world, of the head of the social relations, where everyone has had a father in the clans and languages. Now we think even in churches like that. For Roman Catholic Church began this, and they brought what they call the fathers there. Now our Father in heaven, we do what to him? Now we found ourselves. Even churches never totally get saved. In unity of the family, the holy clan. For others you find, if you go to China, you find the born again. And they're of a specific tribe in the Chinese. Like in Uganda. You may find Baganda and the ones in the church of the Baganda.
If
it's
all the Randis,
still they segregate them based on tribe. And they walk under the number 666. They are reigned over by that mountain. The mountain of the social relations, the clans, nations, and languages. You may find that even interpreters don't want to interpret for others. They speak their native language. Go to bring interpretation. All of us to be in the language we were before in. Even this language is not God who intended to bring them. It didn't intend to plan to bring them. But the devil had told us
that
we build a tower to reach heaven with our sins. Now God to stop that. He had to confuse our language. Took us from the language we all spoke from olden days. And I prove you,
You're not
going to go to heaven and expect you'll speak Luganda in heaven, that another speaks English there. In heaven there is one language which we first spoke in our olden days, which is called the tongue language of the angels. Praise Jesus.
Amen.
Now you know my language, I understand it well. Its beginning is how?
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
So, even though we are
not all things, we have to look unto them. Let's move on with Malachi.
Malachi is Sula Eyokusatu. Malachi 3, verse 18.
Malachi is Sula Eyokusatu.
Malachi is Sula Eyokusatu. Malachi 3, verse
17.
Nti erabali babange, bayogera mukama wejje. Ku lunaku lwendikolerako bali bakintu kyanvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we amuweereza. Awo lwe mulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi, oyo aweereza Katonda n'oyo atamuweereza.
Kitutwalira omutendera okudda eri
kitafubanga
baatugoba mu lubiribiri
esula24n'atugoba
mu lusuku lwe
kitutwalira okwetereza okuddayo
naye ng'agambye bwe
tulidda
we tulina round about
this world,
tusobola okukyusa amagezi,
but we can turn our minds.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Tutunuulira mu ggulu Kristo gy'ali.
Go back, look in heaven where Christ is.
Omanyi agenda n'ayogera mu Filipi
3. He speaks in Philippians 3.
Olunyo olusooka.
Verses 1.
Tugamba bwati.
He says this.
Abafilipi essula eyokusatu. Olunyo olusooka. Abafilipi essula eyokusatu n'olunyiriri olusooka.
Philippians 3 from verse 1.
Ebisigaddeyo baganda bange, musanyukirenga mukama waffe. Okubawandiikira ebimu tekunkooya nze, naye kuleeta mirembe gye muli. Mwekuumenga embwa.
Embwa muzimanyi.
You know the dogs.
Mulimu embwa eziri mu bantu.
There are dogs within the people.
Abantu abava mu mazima ne bagwa.
People who abandon truth and they fail.
And
dogs among the fallen angels were in truth and they fell too, whom we saw yesterday, whom the devil gave us to rear for him. Every clan was given a dog over it. They will speak as demons of the clans.
And
rear them, you give them things to eat. You build them those funny hearts for them. And you desire to eat a portion of the dogs. You know those things familiarize us in those days. And they familiarize others. And the fatty meat and good things are theirs.
Bafilipi esula eyokusatu n'olunyiriri olwokubiri.
Philippians 3 verses 2.
Mwekuumenga embwa. Mwekuumenga abakozi ababi. Mwekuumenga abeesala. Kubanga ffe tuli abeekomola abasinza ku bw'omwoyo gwa Katonda, abeenyumiriza mu Kristo Yesu era abateesiga mubiri. Newankubadde nga nze nnyinza okwesiga omubiri, omuntu omulala yenna bw'alowooza okwesiga omubiri, nze musinga. Nze eyakomolerwa ku lunaku olw'omunaana ow'omu ggwanga erya Isirayiri, ow'omu kika kya Benyamini, Omwebulaniya wawo.
Owulidde mu bikwatagana ebyomubiri.
You hear concerning the flesh.
Ye atuuka ebyomubiri n'abikola ki?
Reached.
N'abivaako.
And he gave up on things of the flesh.
N'atandika okuba ng'atunuulira ebyomubiri.
And he began to look on things of heaven.
Kubanga bw'atuuka mu lunyiriri olw'amakumi abiri.
Reaches verse 20.
Ayogera bw'ati.
He speaks like this.
Bafilipi essula eyokusatu olunyiriri lw'abiri.
Philippians 3 verse 20.
Kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindira omulokozi okuvaayo, mukama waffe Yesu Kristo.
Tulindira omulokozi waffe.
We await our Savior in our home.
Kulabika ng'akomawo atutwala mu nyumba ya Kitaawe.
Come back to take us to the household of the Father.
Naye nga tugenda kuba tweyongerayo.
But we are going to be moving on.
Tusobole okumanya ku bikwatagana n'entandikwa y'ebika n'endimi
y'amawanga. Concerning the beginning of those plan, like we last saw. We like to make you understand that these plans, nations, and languages in the world, it's not God who put them here. It's devil and his fallen angels.
Yes,
praise Jesus. Even the Father up to today,
we
still say whoever scattered us and scattered us is enemy. But you know how we got scattered. For now, each in his own clan. And after being in that clan,
family,
you divide yourself in families.
Manna.
If we have totems over things which are not right, when they began to make us have totems of the creations of God, and our brethren, we had them as totems to us. And therefore told that those two are meaningless. It showed that brethren in the animals, insects, and birds, they have no spirit. They are just there for us to cut and eat. All those are of our clan. They decided to clothe that body that they may serve us. Came down here and we saw them different. Now what surprises most? They blinded your eyes. Because I don't know whether in their clans they have detestable things there. In the clans of the animals and the birds. Do they have shrines or demons there? We get back to Luke.
Luke
15:17.
Luke 15.
Luke 15 verse 17.
Na ye, bweye damu, na gamati, abaweleza bameka, abempeera, abachitange, abakuta emmere, nebali mwa. Na ge, fila wano njala.
Yes, ye was you.
Praise Jesus.
Umwa no, praise you, muraba.
Youngest son, we saw him,
Adam and Eve.
And that is Adam and Eve, and that is us.
Yes,
praise Jesus. We saw much which happened on us after we got from the house of the Father.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
We saw how the devil troubled and persecuted us, treating us very badly.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
But when we reached this world, we began to say, there are many servants in the household of the Father, in the house of my Father. And they are eating well. You know that they will decide to first be servants. According to Hebrews 1, verse 13 and 14, some of them are the angels. Let's read them and we hear them.
Hebrews 1, verse
13.
Naye ku malayika ki gwe yali ayogeddeko nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo. Bonna si gy'emiyo ekiweereza nga gitumibwa okuweereza olw'abo abagenda okusikira obulokozi.
Kakati ffe ng'abantu,
we as children,
basalawo okubeera
baweereza. And they eat and sleep well.
For
almost they are within the city. Hebrews
12:22.
They are in the city of God. Jerusalem of heaven. That's why they got down to come here. To come and serve us. Like in Genesis 28. Verse 10 to 13. Praise Jesus. Many times we saw them. And they came down on the earth.
And
we felt that come to serve us. And we heard that we are in the image of him. But we wondered, how comes we to be on this world? How comes we are in these clans and languages? And servants, we wish and suffered and saw the servants very well.
And they are
in the city of God.
They eat
food of the angels, they make it themselves. We say, no.
Angels
even make their own food, they don't dig it.
We were
sent on this world to suffer. Remember, it's us who requested for this as we first heard. What we're trying to show you that the prodigal son parable.
It
doesn't speak of any other person. It speaks of me and you. It speaks of Adam and Eve. Yet today it's you who is around. According to 1 Corinthians 15, 23, every person was born in their own time.
You have been
in the place of the Adam and Eve who came first. But you have brought you in your own time that you may align yourself. Every person in his own time.
Yes, he was
praised Jesus.
So,
we told Nina and said the servants are well.
So,
they too remember their children.
Started
to tell the father, let's be good servants.
Then father
said, I no more call you servants, I call you
children,
my friends and my children. If you're humble to be led by my spirit,
there
are other servants who made us jealousy.
And you
are still the house of God serving, and they acted very well. And these are the creators. And clothed them well on the fields, and the hens have companies of clothing over them. They don't go to buy clothing out. If you saw that they are fed well and they are clothed well, all the servants are well. Yet he was a son, see how I appear. We requested God to help us. We too to go become servants. After, if you will be pleased to buff us,
he
will buff us. The devil had scattered us like that in nations.
And
Holy Spirit spoke of the servants in the creation, that they are humility to humble to be servants. It did them good. After that, go back to the glory of the children of God. But in the same time, these servants, when the devil put plans and languages in us, he began to tell us that they are our totems. Let's read in Romans. I told you, shall go slow. Luke has many things. Luke 15.
Barumi Esula.
Romans 8 from verse 18.
Balumi esule yomunana nolinyero 18.
Romans 8:18.
Kubanga ngera ngo kubonabona okwombiro bya kakati ngate kutuka okwekanyakanyizibwa nekitiibwa ekigenda okutubikulirwa ffe. Kubanga okutunuulira ennyo okwebitonde kulindira okubikulwa kw'abaana ba Katonda. Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo yabifugisa mu kusuubira. Nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda.
They decided to accept serve the man.
But
God remained to take care of them and their well. Though they had the hope, after they had go back to the glory of the children of God, after the devil scattered us in clans, nations, and languages,
he
showed us that those are brethren, we take them as our totems. And we
serve
as our servants and they do serving us. We eat meat and do all things.
But
we reached and we saw they had surpassed us. And they are far better than us. Is it not that? On the fields they eat whatever they want. The birds fly, go feed everywhere. And they don't plow. They don't plow. They are in their life and they're happy. And we saw that the servants were better than us. We are known to be children and the image of the Father. After getting lost in clans, nations, and languages, that's why the devil made us suffer. It was given his pigs to rear them. those fallen angels, it appears demons of the ground.
So
and we had to seek for a way to come back.
We
come back to be servants first.
As
if the Father be pleased, will bath us.
Yes,
praise
Jesus.
Our channel moved on to be like that. And when you hear him speak that he saw servants and their
will,
there are no other servants he saw except angels and the creations. When Jesus reached the world, he tried and gave us this. In Matthew 6, from verse 29, he said, let his clothes, our Father clothes them very well. And he said, don't you think that he too can clothe you?
But
because we had ceased to be children, we had to plan for what we clothe ever since we had chased from the garden. Now things got corrupted and they appeared very different, and other servants remained in much peace. God the Father took care of them, even the Son and the Holy Spirit.
Yet
we no more had the Spirit to lead us, but we had evil spirits of the devils, the fallen angels, and they totally affected us. Let's go to Matthew.
Matayo esile yomu kaga. Matayo esile yomu kaga. Ulinyiruwa bidi mwenda.
Matthew 6 from verse 29.
Na ye mbaga abanti, ne Sulemani mchiti wachi chona. Matayo esula yomu kaga ulinyiruwa bidi mutano.
Matthew 6 from verse 25.
Chenva mbaga amba nti, temwela likiridanga bulamubu wa mwe. Nti muli lyachi, muli nywachi.
We could
no more. We could no more bear that in that moment. Many years from Genesis 1, where we began to eat from our sweat, and to give birth in pain, to worry what to eat and drink. Jesus Christ comes back and says, if you've gone back to born in the Father, do not worry again.
But
look to the Father as other Christians have been doing, just as other children have been doing. Because we knew in our clan, everyone had to take care of themselves, everyone had to take care of their pigs, those fallen angels, that they will survive, but to give them sacrifice. Now the Father calls us that come by without nothing to buy.
We
no more, and we couldn't believe that. And we saw it was far. That's why church up to today, they have not ceased to give sacrifice that God will give them. Because it was in the clan through which they grew in. When God says freely you're given, freely give, a person human thing is impossible. The pigs of the devil, the fallen angels, to do for them what they did, they gave them sacrifices in their clans where they were. When they come in the holy clan, it tells them we are going to freely give you. They feel we are not settled about that. And we remain needing the sacrifice we used to. We don't know it is possible in the holy family. But it is possible, brethren, for he first prayed the word is in heavens and earth.
And
when he gave us all, he freely gave them to us. In beginning to hand over the world and its fullness to us, who paid for that? Even the oxygen we breathe, who pays for it? When born again, you came to the whole clan. In with the characters of the physical clans you came from. That head of the social relations did come from you. The devil remains speaking, I have an attachment upon you. That's why people say, God saved, I have never gotten deliverance. You wonder whether it got saved. For salvation means deliverance. Saved, to be redeemed, delivered.
Matayo esula eyo mukaga, ulinyiruwa bidimutana.
Matthew 6 verse 25.
Newa kuwade, omubiri gwammwe nti mulyambala ki? Obulamu tebukira mmere n'omubiri tegukira byakwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula, tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era Kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo.
Bano baali basigaddeyo nga baweereza kitaffe akimanyi nti baana,
remained as servants and the father knew their children,
era nga bali mu kika kiri ekyo tukuvu,
and they are in the holy clan,
so nga tebalima
and they don't dig,
ne balina kampuni zaabwe mwe bajja bye banayambala,
company of clothes, they will get clothes,
naye nga biri mu bo,
but they were in them.
Kati Mukama waffe Yesu annyonnyola n'agamba,
Jesus explains and says,
singa mukomawo mu kika kino ekitukuvu,
if you come back in the holy clan,
ebintu bino bisoboka,
these things are possible,
ng'ennyonyi bwe zikeera ne
zirya, just as birds wake up and feed, pray.
Yes,
praise Jesus. Our Father himself takes care. How will they give birth? How will they study? You know, tell the world the life of this world and the one of heaven. And they know God even far beyond us.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
We read that in Job 12, verse 7 to
13.
And told us to ask the animals and the fish that they will explain us who of them that is not the hand of the Lord did that. When they reach the world around the toiling we are into, and they fight for clans just as we do.
There
on one thing we have a holy plan in heaven. God
who
gave us the colors we are in, let him be praised. And
they
walk in their colors, praising each one of them.
Yes,
praise Jesus.
Yes.
The problem with God is that
we
entered him the head of the clan.
Therefore,
moved on to his list, the number 666.
For
he knows if you are in those clans, you are not reigned and led by the Spirit of the Lord. Means you can never get the seal of God. For in Ephesians 4:30, the Spirit is the one who seals us, gives us the guarantee of inheritance. And he said, these are children now, and their inheritance is in heaven. When you remain the spirit of the clan, you remain demons and the fallen angels, and you worship them. Feel I'm of this clan, I am of this tribe, and you don't know us.
Remember,
we have our character morals. Right now we are getting worried.
You
may marry another and they are of your tribe, and they are not born again. And they show you issues of their clans, how they are. And they
no
more want to do things of the holy clan. We shall request you, whoever got saved in the Lord Jesus, come back in the holy clan, get the character of the holy clan of heaven.
And
our Father is there. Even our Father is waiting for us.
He
speaks in Matthew 6.
Matthew 6:26. Nti mwe temusinganye ezo, ani mu mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu? Naye ekibeeraliikiriza ki ebyokwambala? Mutunuulire amalanga ag'omu ttale bwe gamera, tegakola mulimu so tegalanga lugoye, naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna tiyayambalanga ng'erimu ku ggo.
Clothes every time they change their clothes.
Naye ani yategeka?
But who prepared that?
Yes,
that is our Father.
Nejjukira twali twegoba mu famire eyo.
Remember
ne tusaba n'ebyaffe tugende tubi.
We were chased with our family and we asked our position to go to waste it.
Netugende tubikozesa bubi nnyo.
We went to waste it out in the world.
Tukatuggibwako omwoyo omubiri gw'omuggulu.
And the body of heaven was removed from us.
Tufani ne tumalira mu gw'ennyama.
We ended up in the body of flesh.
Batugoba mu rusuku.
And chased out from the garden.
Tumaliriza tulina okulya muntu
uyo. We ended up to eat from our sweat.
Okwambala kukka kizibu.
Clothing alone is a problem.
Jukira bwe tuddayo mu bwakabaka bw'omuggulu.
Remember when you got the kingdom of heaven back.
Abw'omubiri nga gwekolera ebyambalo byako.
They gave you a body manufacturing its clothing. Remember how we were. We can't win this world with its body. These clans and the languages and the nations, they move on to confuse us. And the devil has captured in them many people, and that they could never totally go saved.
Matayo esula eyo mukaga noli yiri.
Matthew 6:13.
Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omuttale oguliwo leero n'ejjo bagusuula mu kyoto, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tuli lyaki oba tuliyambala ki, nti oba tulinywa ki oba tuliyambala ki? Kubanga ebyo byonna amawanga biganoonya.
Amawanga agatambulira mbikane nnimi.
Nations moved by clans, nations by
languages. Bati kibonerezo kiri.
They are still under other punishment.
Okulya muntu yosa.
Of getting from our, their sweat.
Era balina okubinoonya.
And they have to look for them wherever they are.
Naye ali atugambe singa tuddamu tugira obwakabaka.
Told us if we get back to our kingdom.
N'obutuuki.
And the righteousness there.
Enemy yali mwetegefu y'okubitwongera.
He was ready to add these things to us.
Naye bankubuliye murokole.
Let me tell you about it.
Oyinza okuba.
You may be perhaps.
Tumukufu oba dosa.
You'll be praying.
Era ne weebuuza lwaki enyiriri ezo tezikutuukira.
You ask why the scripture don't come to pass to you. Why does it God add on to us? Why do we still work like the ones in the world? This mountain of the social relations, the clans, nations, and languages.
Truly,
to prove it happened on us, God reached in the church to put a bank for us. When the tithes and offerings come there, that we may help each other.
But
till the ones of the clans captured these, you'll find people of that specific family,
that
pastor and his relatives and his wife,
and
they want to share the
tithes.
They don't feel you as their brethren. If I leave them poor, how will they live? I don't know if you can feel that. Your brethren is poor, they are suffering. After we come, we say our Father is in heaven. How do you feel that? For example, say this. In the flesh.
You've
gone with your brethren on
the flesh.
They are clothed rags. Do you accept them to reach there?
And
you walk with them, they are in rags.
Let's go and get you some clothing.
And they are born again. And you tell them sleep in that house. Except here it has begun. God is
doing it as
in addition. We have to reach till we are one family.
And
maybe we are to move all of us there.
Amen.
We see
God doing it to you.
You
don't know what it's up to, but I expect you have realized
it.
You see, God will gather you.
Pastor
Sebale, be with your six brethren. You do, Pastor, so everyone with people. Until we shall feel we are brethren.
Though
they anger you, you are the same. You cannot separate. For in the language of clans and languages, you say that brethren, they are like in ports. Though they knock each other, they don't separate. They never break. Now we praise Jesus. As you knock, you break instant. They don't outlive. They look at each other in fellowship and they say, you are the only born again, your neighbor is not born again. You watch over your property. But they cannot accept that. Not even whether in heaven you're going to be like that. But in your physical home,
you
left your possessions and your brethren stole them even.
You come in the holy clan,
you begin to steal from here. And you steal your fellow brethren. But they are treating you harshly.
Maybe you
lucky. Not yet escape my clans to go in your own clan. You are lying. Even if you worship, he says you worship. Instead, you want the Runyankole song alone to be brought out. When they sing Lugano, you begin to when they bring Runyankole, the flows begin to come out. He begin to frown. Is that like that? When they break, they begin to jam like that. You want to not let them sing their language. One day we are here with the white people. You know, they don't have those things of plans. We start from Uganda and they are busy jumping. Whether they understand, as long as we are praising, they are following.
You
know, those don't have so much those plan things, though they have them in some nations. You may find a family of two or three people, that's all.
But in Africa,
you have a lineage of people to the other end. Now, though you can say that lineage never gets from you.
Yes,
let's get back to
it.
We are looking, look for it, need is many things. There are things which can take us from nations, clans, and languages. That was our beginning to pervert from the Lord.
Luke 15, verse 18. Naagolokoka ne ngenda eri kitange, ne mugamba nti kitange, nyononye eri eggulu ne mu maaso go. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Nfuula ng'omu ku baweereza abo ab'empeera. N'agolokoka n'ajja eri kitaawe.
Yagamba naye ka ŋŋende.
He said that let me go.
Ŋŋende mugamba ati sinanka mbeere ng'omu ku baweereza abalala.
Tell him, let me be like other servants.
Neme kubeera mwana.
That I will not be a son.
Naye ate munaye bwe twajja.
But when we came,
ne tuguma.
And we got strengthened.
He
began to tell us, no more call you servants.
I
think you heard him in John 15. When we totally get back, know this thing, brethren. When you come in Christ Jesus,
he
first puts you on a level of a servant. And
he
doesn't make you his friend. That will see whether you
cease
to have things of the clans and the nations and languages. That he will make you his friend.
If
you not cease to be, you can be a servant all along.
You
never become his friend. You're not his child.
I've
seen this church out living in it. Tells you secrets. You are right there in church. You see God begin to tell you his secrets. You know, you got to enter into the house. You're about to become a child.
Yes,
praise Jesus.
And
we speak of, are we not in the house? You are not children. For right now he's telling us. He speaks in John
15.
For verse 13.
Yokana esula ya 15, olunyiro 13. Tewali alina kwagala kunene okusinga kuno. Omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mwe muli mikwano gyange, bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanyi mukama we byakola. Naye mbayise ba mukwano, kubanga byonna bye nawulira eri kitange mbibabuulidde mmwe.
Owulidde ekikufuula asooka n'akuleeta ku ddala
ly'omuddu.
Kubanga ekyo ffe kye twasaba baava mu Adamu.
That's what we asked, we who came from Adam. We asked him if we get back. First we'll come as a servants. Ulioko maro tukebira kebira. First check and search us.
Umaro tukebira tufure mikwano jo.
After searching make us of your friends.
Umaro tufura mikwano jo tufura abana.
After make us your friends, make us your children.
Gatusu bulo kumanya ebyo mu nyumba ya tata.
As we can get no peace of all the fathers.
Na ye kanisa inawe yatuka ni babira bat.
Church reached a level and they got the servants.
Ne batava mbikana nimi na mwanga.
They get it from nations, lands and languages.
Akubikulwa kwa Bible liko nane kwa
there. The revelation of the Bible God sealed it to them. And they never knew how heaven appears, how they live there, what and how many heavens. It's the journey which hindered them to insist in the mentality of the clans of the world and languages. The Romans say they took over Catholicism. The Protestants say it. They have gone from England. The Muslims and the Arabs. And we lived like that. Now when you got saved, salvation which first appeared, which led from America, and we began to own ministries, own ministries and church. We
could
not accept that it's for all of us as children of God.
So now
we must have totally got so much into that.
And
we shift from a level of being a servant
to
become a friend of God and do what we want and give us His Spirit to lead us that we get to be His children.
He
speaks in Romans 8:14. They led by God's Spirit, they are the children of God. And they can know things of the household very well, things of the holy clan, but we've taken long not knowing them.
Yes, you have
praise Jesus.
We
find the servant on the pulpit. And it tells you that you see Musisi, but when you find Gilbert, he will beat you. Or you'll see Gilbert here, but when Musisi will come, we'll see. And he delights in that clan and the spirits there. Now when they find him, he's the one of the clan. They can experience it.
You
say, we of the lion clan, you don't know us. We
Lord
is an evangelist preaching.
there are people who
He's a born again.
We don't have
a we of the law part. Yes.
Murabi come to Zangina
Kosaki.
Joke to
the name of
Jesus.
But we of the lamb we don't preach most.
I don't know.
I say my God.
This people,
when will they get totally saved? We want you to get light of everything.
Luka esoya kumina tano nolu nyiri Luka esoya kumina tano nyiro kumina mwenda
Luke 15:19.
Sichi asana kuitibwa mwana wo mfula ngoo muku baweleza abo abempeira. Naye n'agolokoka n'ajja eri kitaawe. Naye yali ng'akyali wala, kitaawe n'amulengera, n'amusaasira, n'adduka n'ambiro, n'amugwa mu kifuba.
Yali akyali wala.
He was still far.
Era nga bwetubeera eno ku nsi.
Just as we are on this world.
Naye ne tusalawo okukyukira kitaffe.
And we decided to turn to the Father.
N'atuwaniriza.
And he will comfort us while still on this world.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Naye nga kyenzijukira.
But what I remember.
Okutuuka kwa Adam kuno.
The son of Adam.
Yari muzaburi 10:19.
It was in Psalms 119.
Ngaziko mpanvuko.
It's a bit broad.
Ndetu kena kujisoma mukoko ebintu.
We're going to really need some things.
Kubanga kuyalinga amazo kujibwa ku nsiku.
After he had been taken from this world.
Nasuliwe magongo.
It was cast in hell.
Yasinzirayo na atandika okusaba ekigambo ajja mu rukundo.
Based there to begin to request the word to come and save him.
Mukama wafu Yesu.
That is the Lord Jesus.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Wacha aliwo chance yo kuba nti yali ajasobola
kugenda magongo. There is still a chance that he could still call upon the Lord.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Eka kalo chance yo yagwawo.
But right now the chance is no more.
Wabura omukubanda
people ask salvation to happen. It's Adam himself. And he reached in hell and made a lot of weepings there.
What
breathed there?
Obsequies,
how did they come? How, when did we turn? As Adam and Eve. When did we turn to the Father? He is the one who led us. The one who led us to fall. Adam himself. You and the other. But Adam was the first. The Holy Spirit gave him wisdom. Based within hell itself, he began to ask for salvation.
And
one of the major reasons why Jesus, when he came on the world, he went to hell and spent 3 days there. He
was
able to save Adam and the many who were crying for him. But if you dare fall in hell, there is no more chance.
Yes,
praise Jesus.
Chance
Adam asked was just enough for us. Let's
read
the Psalms. We're going to quickly pass through it. It's a bit broad and long, but it benefits us.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Let's begin from verse 1.
Zaburi ya chikumi kumina mwenda nori njiri
orisoka. Psalms 119 from verse 1.
Balina omukisa abo abatuukirira mu kkubo abatambulira mu mateeka ga Mukama.
Tuli mu kkubo lino ery'okudda ewaffe mu ggulu.
We are on our way of going home in heaven.
Naye bwe weeyambayamba n'otuukirira mu kkubo.
When you help yourself perfect yourself on the way.
Katonda kwa mugeye
na. Before you fall in hell. Remember, it tells us in Psalms 2, verse 10 to 12,
kiss
the Son lest you get lost on the way.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
If we are helped and we get blameless on this way, before we fall in hell, we are highly blessed.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
If you fail to get righteous on the way, this time when you fall in hell, it will be very hard. That's why he left warning you, saying, blessed are you when you get blameless while on the way. According to what we heard in 1 Peter chapter 1, verses 1 to 5, right now we are strangers on this world, and our home is in heaven. When you are helped to get perfected on the way, praise Jesus.
Amen.
You will be highly blessed. Mostly within this AD era. For there's no more chance for Jesus to go in hell.
You have to get
perfected on this way to remember your home where you came from. And you get from those clans, nations, and languages you be. And you head to the holy clan of heaven. And you remember your Father in heaven. And you repent to Christ who can introduce you there. Holy Spirit will be leading you.
Zaburi ya chikumi kumi na mwenda ulinyiru wakubili.
Psalms 119 verse 2.
Balina omukisa ababe kuuma biyategeza. Abamunoonya n'omutima gwonna. Wewaawo awo tebakola bitali bya butuukirivu. Batambulira mu makubo ge. Watukuutira ebiragiro byo. Tubikwatenga nnyo. Singa amakubo gange ganywedde. Okukwata amateeka ago. Bwe ntyo bwe sikwatibwe nga nsonyi. Bwe nalowoozanga biwalagira byonna. Nakwebazanga n'omutima ogutalina bukuusa. Bwe ndiba nga njize emisango gyo egy'ensonga. Nakwatanga amateeka ago. Nkwegayiridde tondekera ddala.
Naye gwe tugenda okulira noba gwe tuwulira
kakati. One we hear right now.
Sala yaleetebwa Omwoyo Mutukuvu.
A prayer which was brought by the Holy Spirit.
Eva mugeye noba munye obutakoma.
It came from hell, the bottomless pit.
Adam ng'amasuulibwa.
After Adam had been cast there.
Saba n'amugamba tondekera.
He asked him and told him, don't forsake me.
Newankubadde yali kati amaze okumusuula.
Even though he had cast him already there.
Ogera kisoma mpola tugera kuba tujeke nnenyo.
You're going to read, we shall analyze that you understand it.
Yemu kwekyasuuliza obuwanvu ddala.
One of the longest prayers within. Or chapters.
Yes,
praise Jesus. In the entire Psalms, it's the longest chapter.
Zaburi 119 olunyi lwa 9.
Psalms 119 verse 9.
Omuvubuka analongosanga atya ekkubo lye.
And the Holy Spirit asked on his behalf. How can he purify what he messed up? That is the other boy. The younger son.
Amen.
The younger brother we began with in Luke 15:11. How can this young brother help himself? I want us to get explained of this.
Zaburi 119:9.
Psalms 119:9.
Omuvubuka analongosanga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri.
N'amuddamu ye mwenyini omutukuvu.
The Holy Spirit answered him himself.
Adamu n'agamba nti, "Muvubuka gwe."
He said, "You boy,
n'okwegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri.
You have to follow as the word of God is." When he told him in Genesis 2:15-16, when he told him, "Don't touch of this tree to eat it," but this young boy accepted in Genesis 3
and
subtracted from God's word and added in it as they connived with the devil.
Zaburi 119:10.
Psalms 119:10.
N'omutima gwange gwonna nkunoonyezza.
Yafuba okunoonya Katonda.
He's tried to seek the Lord.
Era n'ayigiriza Kaini Abeli okuwangayo eri Katonda bwe yali akyali ku nsi.
Told Cain and Abel to give to God as he was still on the world.
Bwe baamugoba mu lusuku.
When he was just from the garden.
Yagezaako okubanga addamu amagezi.
He tried to get back to sanity.
Naye ate ekizibu kye yasinga.
But the problem he made.
Yali ali tteeka ly'ekibi.
It was the law of sin.
Ngali imuyitiriddeko obungi.
It had been more in him.
Ngali wakana n'amateeka ge yali ayagala okukwata ag'obwa Katonda.
Contented with the holy laws he wanted to held of God.
Okusinga omwoyo omutukuvu bwe yakomya weddobo.
According to how the Holy Spirit brought back his voice when he passed through Apostle Paul in Romans 7, verse 7 to 25. He cried and he said that he used to live when he had no command. But when the command came, sin saw where it was stone and it deceived him, and he died. And he says
that
inside him wants to hold the laws of God.
No.
When he got the body, he saw another law in him which contended with the laws of God.
And
say, "Who will save me from the body of death?" I thank Christ Jesus our Master.
So,
now those voices, some of them we pray them while on this world. Praise Jesus. How he was hindered to get perfected. Remember, whoever comes from Adam is like that. They must fight the law of sin. If they fail to overcome it, then they have to head into hell. But the problem, no more have the chance. Yet Adam had the chance. For Christ had not yet come to die for us.
Zaburi ya 119 n'olunyiriri lwa 10.
Psalms 119 verses 10.
Nkwegayiridde neme okukyama okuleka biwalagira. Nterese ekigambo kyo mu mutima gwange.
Yatuukeyo n'atandika ye kukyekubiriza
yekka. He reached in hell and began to encourage himself.
Ng'ali ku kigambo Omukama waffe.
And he was on the word the Lord Jesus.
Kubanga tumanyi nga mu Yokaana 14.
We know in John 1:14.
Ekigambo oyo mwenyini eyambala omubiri n'alabisibwa
gye. The word himself clothed flesh and appeared to us.
Yalemera nnyo okuwa oluganda ono omukulu.
He insisted so much on this elder brother.
Ng'akimanyi yekka asobola omufuula
owe. He knew he alone can take him out of hell.
Kubanga omwoyo yabinnyonnyola.
For the Spirit explained this.
Warumi mu Yokaana.
In John 8, 32 to down.
And
say, if the Son will make you free, you will be totally free. He as Adam was in
him.
The elder son who remained alone could save him.
Zaburi 119:11.
Psalms 119 verse 11.
Nterese ekigambo ky'omutima gwange nemu okwonoona mu maaso go. Webazibwe, ayi Mukama, onjigirizenga amateeka ago. N'emimwa gyange mbuulidde emisango nti emisango gyonna egy'akamwa ko.
Buli yatuukanga mu
geyere,
era bayomberangayo ne batagala n'okulwana.
And moved on and reached even to fighting.
Yes, you have a good God. We are going to do that mass.
We are going to be moving on.
We are to be
as we await for the electricity
power,
that the angel of God will meet them.
That we are going to bring back the
electricity when it's still early.
Yes, you have a
good
God.
This sounds a bit long.
It
is a bit long.
He has
174
verses.
176
verses.
But we're going to jump some of them. That we can
talk quickly.
Yes, that we get to understand something.
So you
go back and look at them yourself.
Yatuka Nasava, no possessed the Kwamkama from Tukeko.
You reached to pray for the master of God to reach him. That's where he was. In the bottomless pit.
Yes, he was.
Great Jesus.
Nayenga, Chinachat Putin.
As if he took us here.
The Kusavu Kotegera, and Gerishi, the Twagan and Mason Okusavu Kusavu.
To understand how we move on to ask for forgiveness.
Okwavirako, Nemukama, yes, Nagan and Magondi.
Which caused the Lord Jesus to go to hell.
Over Ovunyavutakoma.
All the bottomless pit.
Which is known as the prison of God.
That he can say
Adam
and Eve, and they who came from there.
Oh, now I would them again and what you are
chance. Although you fell in hell when you
were
still a chance. Those
evil
of
busy.
Be able to go back to become
children
of God.
This is what
to speak them to you. That you can understand
that
you on this world still have a higher chance.
Wango
told you.
Your
blessed queen gets blameless on the way.
Yes, you have
a
don't have a good way of the
before you fall within hell.
I don't know you run a more.
Let's move to verse 41.
Zaburi ya chukumi kumi na mwenda, olinyirwana murumu. Era n'okusaasirako, kutuuke gye ndi ayi Mukama. Bwe bulokozi bwo, ng'ekigambo kyo bwe kiri.
Nti osindike ekigambo kyo kijje kikole ki? Kyenokole. Kyova olaba nga kigambo yasooka okwambala omubiri. Nyoka ne mukomera nnyo. N'alabika ku nsi. Bayibuli yegamba. Nti ennaku essatu ze twalaba yali afudde. Yazimala ali magombe. Okusinziira ku Peter ekisooka. Sula ey'okusatu. Onyola 17. Mpaka 21. So kigambo yasobola otuukayo. Okusobola okutaasa Adamu ne baganda be bonna. Abayinamu omutima oguyayanira Katonda. Kale ng'olaba olw'okuva leero n'ogenda mu maaso. Kirungi okutereera mu kkubo lino ery'obulokozi. Oddemu otegeere kitaawo wo mu ggulu. Kale ove mu bikane nnimi n'amawanga. Oligenze mu maaso n'okubuzaabuza. Bangi bagamba.
Many people say,
yes, you have a
good
thing. I say, you may be
that. How comes Israel had plans?
Yes, you have a good
thing.
You know, to other children, you
shall explain this ahead.
Yes, so for the vote.
But first, think of this.
You tell you have an answer to come in every
day. That the 12 plans of Israel,
now I give you the coming
of the 12 disciples,
they are
the ones who showed after 24
hours. I'm going to quite expect to come from
who make the beginning of the whole clan in heaven.
Yes, you have
a
good thing. I'm going to call later.
Now, they try to
beautify
a family
or
the nation of Israel.
Yeah, it's a tukubi. It was called the holy nation.
Ngarigeza ako tumulikiza.
And it tried to lighten for
us. Mwanga yafiria wamu ilachita fuwa mungu.
Our one nation of the Father in heaven.
Oyo no alinaba kadabi ni mwabana.
That one was 24 elders.
Defe namo tuva.
All of us come from
here. Ilangu chikecho chafuri wa chikecho.
And that plan was made one plan.
Yes, he ever did.
Really is us.
That's why
they didn't have 14 back then.
You can't
say that the totem of the clan of Judah was the god.
Or
the totem of the clan of Benjamin was the cow.
They
represented the 24 elders. Among the 12 appeared in the clans of Israel. And the other 12 appeared in the 12 disciples. And
we
got the 24 elders. Not to say they came from those clans. But the 24 elders all along have been within
heaven.
This can show us the image of the whole Lake clan, how it can move. As we enter the
Wallet
clan, we shall cover that. But that's what you have to know. That one of which
shows
you are the clans of Israel. They are not clans the devil put in
place.
They had no fortune.
They had no
fortune. Creations of this world.
There was
I think you've understood me there.
Zaburi.
Zaburi is sura ya chikumi kumina muenda, orinyirwana mubili.
Psalms 119 verse 42.
Gwento wendibane choku damu elioyo anvuma. Kumanga nesiga echigambo cho.
Yalinga yesi gani.
They trusted the word.
Chigambo mukamawafu yesi.
They trusted the word the Lord gave.
Kuba atuku kutira.
That's why we emphasize it.
Kumanga yone yali asuridwa yomugeyeno.
This one was stuck in hell.
Yagena maso no kwe siga chigambo mukamawafu yesi.
Don't trust the word the Lord Jesus.
Na yon yali yali yao.
But as was there.
Chigambo ngana ya tuse mugeyeno kugeza hapo munu.
And the word arrived in hell to try to get him out of
there. Ategu waliku nisi waliwe chansi yama.
I'm sure you on the world you have a higher chance.
Kukoso vuro kununuliwa chigambo chakatana.
That is the Lord Jesus. The first one stand the house.
He can
still
welcome
you in the holy
clan
of God.
Zaburi 119:43. Sato jira kange. Kubanga nasubiranga emisango jo. Bwentyo bwinakwatanga amateeka ago ennaku zonna emirembe n'emirembe. Era natambulanga nga neyabya kubanga nonyesa ebiragiro byo era nayogeranga ku ebyo biwategeeza mu maaso ga bakabaka ne sikwatibwa nsonyi
ebbanga lyonna yesuubiza
omanyi
bw'omala okugwa emagombe
mubaddemu
okwagala Katonda okutini kino
otuuka
ekiseera n'ogamba mutuufu nsobola okukwata ebiragiro by'omukama omanyi mujjukira omugagga mu luka 19:19
n'okufiira
bwe yali nga atiisa asaba musaasi oba kale batume baganda
The
messenger
had his brothers. Even Adam was like that. He had ever grown within hell. But the farm, we do a farm. For the
world,
God's flesh appeared to us. After he went in hell for 3 days. Don't count Adam among the ones in hell. If you hold on him, that he made you fall, put you in class and language.
Adam,
you will be on your own. Adam, you went back to the Holy Clan in heaven. Jesus, the
poor,
raised up
with. Adam
was among them.
Yes, he was.
Praise Jesus.
In
the garden of God is there. In the city of heaven,
he
gets there. Some of the people are young to see. When we
start
the beginning of the world, the one that most taught me how the world began.
He's
the one that started me with.
He even
the problems he faced under the sun.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Put
perspective in hell.
Zaburi 119 anamusambu.
Psalms 119:47.
Era nasanyukiranga ebyo biwalagira. Bye nayagalanga. Era nayi usanga engalo zange eri ebyo biwalagira. Bye nayagalanga. era nafumikirizanga amateeka ago. Ojjukire ekigambo eri omuddu wo, kubanga wansuubiza. Eryo ly'essanyu lyange bwe mbonyaabonyezebwa.
Yagamba ye ne bamukuba kibooko mu biro bino. Yali yasuubidde kubanga yawulirako nti Kristo baali bamuwaayo okuva Katonda bakwe
era
yali asuubira
obulokozi.
N'agamba ne bamukuba kibooko naye nkyali nzeeko Yesu.
Zaburi 10:19-5.
Eryo
ly'essanyu lyange bwe mbonyaabonyezebwa, kubanga ekigambo kyo kinzuukizizza.
Yasuubira nnyo kigambo ono.
Ky'ova
olaba Yokaana 10:4 nja kugiddamu nnyo. Kigambo yambala omirala bisibwa gye
tuli.
Naye yali tazze ku lwaffe ffe,
wabula
alina okwekoonako emagombe
olwa
Adamu n'abaali bamusaba abaali
naye.
Naye tukugamba ekigambo kye, munnange bw'otali ku kale
eyo,
bw'otayingira mu kifo ekitukuvu, tewakyaliwo kyansi bonna agwe magombe. Kigambo tekikyasobola mukomyawo mukomerera mulundi
gwakubiri,
kubanga okugenda emagombe ate
ogw'okubiri
kiba kitugwanira okudda tumukomerere neera ate tulyoke ate alyoke ayolekere emagombe. Naye twawulira mu Ibulaani 6:6 nti kizibu okumuzza omukomerera omulundi ogw'okubiri, kale kiba kizibu n'okumuzza eri emagombe omulundi
ogw'okubiri.
Tekiribaayo bw'oneekwasaba emirembe egy'edda. Yakugamba abasodomu ne Gomora balikendezebwako ebonyoobonyo, era n'akugamba okukkiriza kukusinga waba emirembe
egyo
kubanga bali era bajulira mukusalira omusaayi. Omanyi lwaki? Baalina kyansi newankubadde baali bagudde mu geyeri, naye Kristo yalina okugenda ennaku ssatu. Yesu yebazibwe. Kati ate ggwe leero bw'ogenda n'oguwaayo tewakyaliyo kyansi. Kyava agamba obutuukirivu bwo businga obw'emirembe gino. Kubanga yagamba Sodomu ne Gomora balibeera bajulizi ku lunaku buliro balikusalira omusango. Bagamba munnange tetwamanya ku mulokozi okutuuka nga atunonya emagombe, naye ggwe yanonebwa ku nsi kuno. Mulokozi n'ajja ku nsi n'ogaana omwana ow'omu nnyumba omubereberye enajja okunona ffe abaana ababula ggwe n'oliberayo.
Zaburi 10:19-5. Abamalala bansekeredde nnyo.
Omanyi wali abamalala baagwa mu geyeri
ne
basingana
Adamu
ne bamugamba gwe watuleetera
ebizibu,
naye batamanya nti nabo baali ba Adamu era baali ba
Eve.
Omanyi obeera n'ogamba Adamu oyo yaleeta
ebizibu,
naye ate naawe
gwe
wali Adamu gwe wali Eva,
twawulidde
nti buli muntu baamuleeta mu kifo kye. Singa gwe watandika era kye kimu kyekyo kye wali ogenda okukola.
Zaburi 10:19-1. Naye seekolobyanga okuva mu mateeka ago.
Yatuuka eyo mu magombe nange agenda kukwata amateeka oba bankuba bagube. Yangamba tolyanga ku muti, sirya kuddamu kulya. Omanyi yamugamba eri n'abiyita byakusaaga mu luberebere 2:15-16. Naye yatuuka eyo n'agamba nze kaakano nkwata ebiragiro, sijja kudda nga mukwata ku muti gw'owaŋŋaana. Omanyi bw'otuuka eyo otandika okwegamba singa nkomawo ne nkwata ebiragiro bya Mukama byonna ne sitabba ne nva mu biko ebyo ne nyingira mu kiko ekitukuvu nange ne nkola eby'obutuukirivu.
Zaburi 10:19-2. Nzijjukidde emisango gyo egy'edda, ayi Mukama.
Yajjukira egy'edda mu luberebere sura ya 2
15:16.
Najjukira ba
etufu
omusajja yali yaŋŋaana okukwata ku kumuti naye bannange kintu kindeetedde ebizibula
bajeeme.
Zaburi 10:19-2. njijukide emisango jo ejeda ayi mukama nenesa nyusa
yesa msanaga na ikara na
ansara kida
obusungu obubuka bunkutte olwababi abaleka amateeka ago
ata abagwa ngayeri nga bonga bakubanga bomera vuma katonda
very hella do abuse the abuse god more
naga mane bane kakati ate muvuma chichi wa
bana what now here
Zaburi 10:19 munya
1954
amateeka ago genyimbirako
njatukeyo natandika gayimba bwingi tobanga tokwata nkumutije nakugana ngako yakola ne kisoboka kankubulire era omwoyo yali wamu naye naye wange ebiragiro yekkana
yekka
ngenda kuyimba
amateeka ge anansonyiwa
Zaburi 10:19:4 amateeka ago genyimbirako mu nyumba ey'okutambula kwange
ngaali eyo bamubonyabonya
nakyukiranga erinnya lyo ekiro ayi mukama era nakwatanga amateeka ago ekigambo kino kyange okukuumanga ebiragiro byo
kati
ngenda byekuumira
nzekka
Zaburi 10:19:7 Mukama gwe mugabo gwange nayogeranga nga nakwatanga ebigambo byo nasaba ekisaakyo n'omutima gwange gwonna onsaasire ng'ekigambo kyo bwe kiri
n'agamba mmanye ekintu kimu bwe kita bakigambo mukama waffe yesu tewali kusaasirwa kyovuula bakankubulire muganda bwe tugenda kubuulira okokera ddala yamu mu kiko ekitukuvu ekyakatonda owulira nga toyagala vvaayo naye onaku lwonaagwemagombe gwe mwenyini ojja kubyesabira nga tebikyasoboka
Zaburi 10:19:8 Nasaba ekisaakyo n'omutima gwange gwonna onsaasire ng'ekigambo kyo bwe kiri nalowooza amakubo gange n'enkyusa ebigere byange eri ebyo biwategeeza
yalowoozamu engeri gyeyakyankalanyamu n'atandika okwekyusa
yekka
omanye okubeera eri mu bunnya noga sijja kubbanga
sijja
kwendanga ne bakuba emigo nga sijja
kubbanga
Zaburi 10:19:6 nayanguwa nesirwawo okukwata ebyo bye walagira emiguwa gy'ababi gimbise
bamusiba emiguwa babadoni n'abayita ababi banne basajja sibategeera bansibye emiguwa bali eno bakuba bukubi
naye seerabidde mateeka
ago wadde bankuba nzijjukira batugaana mu lusuku okukwata ku muti gwo
Zaburi 10:19:1 Mutumbi nagolokokanga okukwebaza
bamukuba kibooko nazirika nago ka mukama webale kunkuba
olw'emisango gyo egy'ensonga nze ndi munne waabo bonna abakutya
kale ndi mukwano gwabo bokka abakutya
Zaburi 10:19:3 Nze ndi munne waabo bonna abakutya n'abo bakwata ebiragiro byo ayi mukama ensi ejjudde okusaasirako
n'agamba singa kale ku nsi kuli tukitegeera yagamba ate ku nsi kwaliko ekisa kingi okusinga ate gye yali agenze n'agamba nali nkyalya kyasobola okutambula nzekka ni kakati eno ndi mukomera n'agamba buli ensi eriko ekisa kingi naye bwe tubeera kuno munaffe tetulaba kisa tulaba nga abali obubi
Zaburi 10:19:4 ayi mukama ensejjude okusasirako onkikirize amateeka ago oloko nti onkoledde ebirungi nti okoledde ebirungi omudduwo ayi mukama ng'ekigambo kyo bwe kiri onkikirizenga okusala emisango egy'ensonga n'okutegeera kubanga nakkirizanga ebyo bye walagira nga sinnabonyaabonyezebwa nakyama
omanyi bwe baayite banamugoba mu
lusukunga
tanaba kukizuula nti abantu bayita mubibonyobonye
yalowooza
ebintu byakusaana era nakkiriza obulimba bwa sitaani naye bamala okumuwa ebibonyobonye mu lubereberye ssatu okuva ku 16 n'okupima n'agaba bannange nga sinabonyabonyezebwa nakyama yali tamanyi nti agenda kuyingira mu kufa n'okubonaabona
naye
bw'obeera ku nsi kuno nga tonabonyabonyezebwa osobola okutyama
bulinaye
bw'olituuka mugenda oligwamu okutyama ng'ate tokyasuba
nakuteeran'obulamu
nga tewakyanaye agamba nga tanabonyabonyezebwa yagenda mu maaso n'okukyama kubanga yi tamanyi kubonyabonya kwenkana
zabuli 119 olunyi lwa 67 naye kaakano nkwata ekigambo kyo
yatuukayo n'agamba siva ku yesu
wange
namuganya okukwata ku muti ogw'obulamu nga ye yesu yadda mu kukkiriza mu bagenda gukwata
zabuli 119:8 oli mulungi era okola ebirungi onjigirizenga amateeka go ab'amalala banjiyirizaako ebyobulimba
ne bagamba adamu yabitandika
n'abali
ku nsi nga bagamba adamu oyo ogubigwa adamu ogubigwa adamu nabo benyini tebakkiriza mbu
kyabwe
n'omutima gwange gwonna neekuumanga ebiragiro byo omutima gwange gugezze ng'amasavu naye nze nsanyukira amateeka go kwangasa okubonyaabonyezebwa
agamba weebale kunswanyuula omanyi yatuuka buli kimu ng'alina kikkiriza kati
mukirizanti
weebale kunkuba kiboko weebale okungoba mu lusuku n'onsindika okulya muntu yo weebale okuntwala paka mugenda n'onkuba kibooko
kuba
kati nzizeemu amagezi
naye
mune kati gwe ne bonaagwayo n'okaabirayo
ewali
bakukyuka kwonna
zabuli 119:71 kwangasa okubonyaabonyezebwa ndyoke njige amateeka go amateeka ga kamwako gampoomera nze
yatuuka n'agawoomebwa omanyi obeera mugenda nga bakuba emigo bakwoca bakutema niweefuula awoomerwa amateeka ga mukama ekintu ekyo si kyangu era ddala kigambo yalina okugenda emagombe naye teweepanka n'olowooza nti kwali ku lulwokwoleka mulimu omusajja ayitibwa
adamu
eyasooka okumaliira ng'ali eyo n'agamba oba bankuba emigga emeka nze nkyayagala kigamba
ntankubanga
bwe nali sinabonyabonyezebwa nakyama
zabuli 119:72 nti amateeka ga kamwako gampoomera nze okusinga ebitundu ebyezaabu n'ebyeffeeza 10,000
yaddamu okwegomba ensero n'ogifuga
engalo zo zezankola
najjukira mu luberebere essula yakubiri n'olwomukaaga n'olwomusanvu ng'abumbibwa n'agaba munnange nali engalo zo zezankola tewali kirala kyakusinza
zabbuli 119:73 engalo zo zezankola zezammumba ompe amagezi njigenge ebyo bye walagira abakutya banandabanga nibasanyuka.
Munange natuka mu Yerusalemu nesanyuka.
I reached Jerusalem I rejoiced.
Ndamura bayo.
When I saw him there.
Nenda ba murusuku ngagenda yo.
So you go to the garden.
Kale nikusanyuka abantu kuvuba nabo bamusanga we basanyuka.
All the saints will find him the rejoiced.
Era mukama afya gamba ino kubanga jayo Adam.
Jesus said he must.
Kwanga funatu watu wagalo kumura bako omusajjo ya so.
All of us wanted to see that first man.
Yesu
yebazi. Praise Jesus.
Kwa kugamba yaga mukama. Singa amba amponye.
If I'm safe.
Abana anda bakonga bamanya to no
Adam. This is Adam.
Naye asobola okwete.
But he was able to align himself.
Yes, he was.
Yakisaba
nnyo.
He requested it so.
Nada abana anda basobola okusema.
They will see me rejoice.
Ni mutu kutisa nyo.
But truly, very nice.
Kandi bade chanti so kugamba ti Adam ya sigale
magoni. He wanted to say that Adam remained in hell.
Bagati gwonye kwa saji.
Now what did you attach him?
Ulibo chagala mu Adam yabire.
You say Adam broke him.
Na inga ye yaona.
But he got saved.
Jaroza Adam yalete bikare nimi na mawanga.
Adam broke clans and nations.
Yeka kana ni mtuka cha mkama ekituko.
Right now we the holy clan of God.
Mm-hmm. Zaburi 10:19, nsambu munya.
Psalm 119:74.
Abakutya bananda banga ne basanyuka kubanga nasubiranga ekigambo kyo.
Yali ali ne ekigambo mukama wa Yesu.
For the word of Lord Jesus.
Mm-hmm.
Manyi ayi mukama ngemisango jo jansonga.
Mm.
Era wambonyabonya olw'obwesigwa.
Yamugamba weebale nnyo.
He told him thank you so much.
Ibonerezibiwampa mubeebere sura ey'okusatu. Byali bituufu.
They were right.
Byonkubye n'emagombe.
The beatings are beaten here.
Nabyo bituufu weebale.
You are right, thank you.
Zaburi 10:19, 7:6. Nkwegayiridde ekisaakyo ekirungi kinsanyuse. Ng'ekigambo kyo bwe kiri eri omuddu wo.
Wabula yagala kigambo n'akonakona. Mukama waffe Yesu.
The word Jesus.
Okusaasira kwo okulungi ku jje gye ndi. Mbeerenga omulamu. Kubanga amateeka ago ge gansanyusa. Ab'amalala bakwatibwe ensonyi. Kubanga bammegga awatali nsonga.
Lucifer baamuyikiriza ne bamuyisa bubi nnyo
ne bamusuula. Zaburi
10:17-18. Naye naafumitirizanga ebiragiro byo. Abakutya bakukyukire era balitegeera bye wategeeza. Omutima gwange gutuukirire mu makubo go, mu mateeka go. Omutima gwange gutuukirire mu mateeka go. Nemenga okukwatibwa ensonyi. Ememe yange esirise olw'obulokozi bwo. Naye nsuubira ekigambo kyo.
Yali ng'asuubira kigambo. Kubanga tumanyi naffe twayitulimbya kigambo wadde twali tetumanyi. Omwana oyo mubereberi omukulu. Yali naye okutwaniriza mu nnyumba ya
Taata.
Tuva mu bikane nnimi n'amawanga.
Bwe
tubuulira nga abantu bonna bagenda mu geyi.
Nga
balemererwa okuyingira mu kifo
ekitukuvu.
Zaburi 10:19-2. Amaaso gange gakulukuse olw'ekigambo kyo.
Yabeeranga mukaba yenu naba mukubye ng'alinda Yesu. Yesu yamba kigambo jangu nyambe.
Zaburi 10:19-2. Amaaso gange gakulukuse olw'ekigambo kyo nga njogera nti olinsanyusa ddi.
Ng'alinze
kubanga nfuuse ng'eddiba eriwanikibwa mu mukka.
Yali ng'eyo nga bamukomedde. Omanyi emagombe baamwokya n'afuuka
muddugavu.
Abasajja nga bamuleeza eri waggulu
bamusibye
emiguwa babadoni. Bamukumyeko yenna n'addugala nga mudduga bunnyo. Omukka guli ogw'obunnyo obutakoma gwayogerako mu kubiku lw'essula ey'omwenda n'olusooka paka
olw'okubiri.
Zaburi 10:19-3. Kubanga nfuuse ng'eddiba eriwanikibwa mumuka naye seerabira mateeka ago
n'agamba wadde banjokeza
naye
mutuufu akaseera ako kalowoozeeko osobola okusaba neera n'otavumayo katonda bakwokyeza bakukomeka omuliro bakuwanisa eri
waggulu
omanyi bamusibera n'aleebera nga yenna mutuka ne bamwokya kibooko bamalaika b'emagombe
yesu yeebazibwe
nti
wano boogera nnyo ku adamu naye munne bamusama bega ga adamu njogera ku
ivu yesu
yeebazibwetolina okumanya nti mubiro by'endagaano
bajjanga
bakozesa nnyo abasajja ne babagaya babuuze nga basajja
bakati
owulira baabaako abeeri
bwe
ng'ogamba kyo kigera mu
maaso
ali mu kwenenya gwe ng'osigala okola kale ne eva teyasigala era naye gyali mu kisuku wa
katonda
gwasubira naye okumwekwasa munnange rokoka abo tebaasigayo kigambo kya katonda bwe yagendayo nga bwe twawulira mupita ekisooka esula
y'okusaaennaku
satu yazimalayo
emagombi
n'anunula abantu nabo ku mirembe gya
nowa
bo bonna abamukkiriza kakati gwe olina kyansi ngukyali ku nsi okugezaako okutwala mukama waffe yesu kristo omulokoziwo akutwale mu kifo ekitukuvu ekya kitaffe akwanjuleyo yimusa ku ddoboozi ly'obuuza
ekibuuzogwawanisa
omukono ani kayini ekayini y'omu ku baavaayo olw'ensonga n'okusaba okukendeeza ku kibonerezo yakitandikirawo ng'akyaliko bwoddayo n'osoma lubiribiri essira ey'okuna nagamba mukama ekivundizo ky'ompadde kingi toyinza kubasanga
abantuwekwaza
sisitiimu y'abantu abo mu luganda
zabuli 19:84 ennaku z'omuddu wo ziri mmeka
yatuuka n'abuuza naye ennaku zenninene magombe
zirimeka
kuba yali amaze emyaka mingi bwetabeerezaamu bino omwemu kuba abireeta ku mulembe gwa dawudi nga yakajja ategeera engeri gye beegayiriramu mulembe gwa dawudi kyokka nga twali tukyabula ebbanga yesu
okujja
naye nga yali yagwayo dda emyaka mingi egyagiyise n'abuze ali omuntu ku bwamubulizawo naga naye mukama wakumala emyaka ennaku mmeke
zabbuli 19:84 olituukiriza ddi omusango ku abo abanjigganya
omanyi sitaani baagendanga emagombe
eyo
ne bamugamba gwe
adamu
olaba kati oli eno mumujjukira mu isaaya
14:9-17
engeri sitaani gyagendanga emagombe eyo n'amugamba gwe adamu ebyolituku bya nakufera mwana kali kakyaliteo kagendangayo emagombe n'alio kadda ku adamu n'amujerega nagabula bakuwali osiriwala busiriwali ojja bisa namuisaayo
19:9-17
engeri sitaani gye yagendanga emagombe sebo n'ajerega adamu bubi nnyo ne eva mbu mwali mu lusuku muli
mufanaate
ebiro by'okulwa byali bituuse baali tebanatuuka mumukuba tumanye ebyo ebyokumukasuka mugenda byabaawo byabaawo oluvannyuma lw'okuzuukira kwa mukama n'okukwatibwa malayika w'obunnyi
obutakuba
ku bikulu 20 bwetulengera
Zaburi 119:85. Abamalala bansimidde obunnya, abatagoberera mateeka go. Biwalagira byonna bya bwesigwa. Banjiganya awatali nsonga.
Bagenda nga sibo ne bapene sitani. Naalyokamga kakati
kwe.
Oli wano mu kigambo kino. Kigambo
kigoyo.
Yenze munyane.
I am the morning star.
Kyokka ye yamusula enanga. Yasirika nga businzi teyamudizaala
bigambo.
Naayongera okwegayirira
kwe.
Zaburi 119:86.
Nti,
banjiganya awatali nsonga. Gwe onyambe babulako katono nti babulako katono banzikirize ku nsi
baali baagala n'ebyokwerenya bivemu aleme kuddamu kuzuukira
naye ne sireka biragiro byo
n'asigala ng'ajjukira ebyo
onzuukize ng'ekigambo kyo ekirungi bwe kiri
munnange ekigambo
bwe ntyo bwe nnaakwatanga akamwako byekategeeza emirembe kyonna ayi mukama ekigambo kyo kinyweredde mu ggulu
n'agamba kigambo gyali nkimanyikumanyi kigambo yetanawakujja kwambala yali akyaliyo mu ggulu naye n'amusaba muganga amugamba omutuma ajja atulokole
zaburi 119:9 obwesigwa bwo bubeerera emirembe gyonna wanyweza ensi n'ebeererawo bikyaliwo leero nga bwe walagira kubanga ebintu byonna baddubo singa amateeka ago si ge gansanyusa nandizikiridde bwe nabonyaabonyezebwa
nti singa yali tawulira mateeka era bwe bandimusuddeyo nga
bamubonyaabonyayandiyongedde
n'avuma katonda mubinyo n'asaanirawo
zaburi 119:93 seerabirenga biragiro byo ennaku zonna kubanga wanzuukiza n'ebyo
yagamba nti nze mmanyi wanzuukiza dda nzikiriza
zaburi 119:94 nze ndi wuwo ondokole
yeewaayo mikono gy'omulokozi
kubanga nnaanoonyanga ebiragiro byo ababi bannindiridde okunzikiriza naye nze naalowoozanga biwategeeza ndabye ebintu byonna byatuukirira nti ndabye ebintu byonna byatuukirira ebyatuukirira gye bikoma naye ekiragiro kyo kigazi nnyo
yagamba mukama ebintu byonna nabyo gye bikoma ne nduka ne mu bunnya obutakomeeni naye bwewaŋŋamba ntiolirema kufa nali mmanyi gyakusanga naye ekiragiro kyo nga kiwanvu omanye ki ekiragiro kye kyamukola ekiragiro kyajja mu lubeerera essula yakubiri olunyula 15:16 ne kimugamba bweoli bwata kumutoolirema kufa n'alowooza byakusaa n'atuuka mu lubeerera essula yokusatu ne bamukyusa omubiri n'alaba ng'ayubidde mubiri gw'okufa aba ali awo bamuwa ebibonebonyo aba ali awo mu lubeerera essatu eyo ne bamusindika ku nsaali emuntu yo aba ali awo ekiragiro ne kimwongerayo
mugeyen'atuuka
n'agamba ndabye ebintu byonna gye bikoma obuwanvu n'obunya obutakoma gye bukoma
eno
naye ekiragiro kyonga kiwanvu kintwalawa ekiragiro ekyaŋŋamba tolinema kufa kinyolekezaawo naye omanyi kyali kigenda kumugja mugeyen
ebibale
mu kufa okwokubiri ennyanja y'omuli ekyo kyekiragiro ky'owulira tolirema kufa kyali kigenda mwolekeza mu kufa okwokubiri naye laba omwoyo bwalabula n'amugamba weniyeze walonga obudde bukyali kubanga ekiragiro kiwanvu kiri tolirema kufa kigenda kwongera mu kufuuka
okubiryovaolaba
bayibuli yegamba mu kubikulu beso y'amakumi abiri onyola 11-15 nti okufaana amagombe ne baleeta abafu abaalimu basalira emisango ebikolwa byo ebyalo ne basuba mu nnyanja ey'omulimu wekufa okwokubiri wuliriza nno ekiragiro kyagamba tolirema kufa naye teyeyongerayo kisinga kufa okwokuggibwako omubiri gw'omuvu nekisinga okufa kuno kwetuva mu mubiri guno
nekikuteeka
mu geyeena n'obonyaabonyezebwa
nekikuggyayo
nekikwolekeza mu kufuuka okubiri enyanja y'omuliro oluvannyuma lw'omusango naye byonna lwaki tubyogeddeko abantu bangi baali beerabira ddala ekika ekitukuvu nga balimbika n'amawanga
nemmu
era nga balimbiwalimbiwa nebagenda kwegatta ku mpewo z'abajjajja naye nkakasa empewo z'emagombe gyezina
ba
ku zino z'oyogerako ez'omutaka eri mu bunnya obutakoma bajja kukuba kibooko ate nkakasa ekintu
ekyatewakyali
kyansi ya bulokozi buli kujjayo
mpozi
okuleeta ku lunaku lw'omusanvu
zabbuli 19:97 amateeka ago nga ngaagala ago genfumikiriza okuzibya obudde
gamukubanga kibooko nekikwata kikome nekivaawo nekidda ng'akyali ku
kiragiro
akirowoozaako webamukuba
zabbuli 19:98 byewalagira bingeziwaza okusinga abalabe bange kubanga bali wamu nange ennaku zonna
ate abalabe tebakkiriranga basitaani
bennisitaani
n'alyoka yeekulumbalizeeyo
mubiri
namuga gubakuba kibooko nzikiriza nja
kukulokola
kyokka nga yeyamufera eri kati kunaye tasobola bikkiriza yukira yabalima mu luberegere sula
yapasamu
isaaya 14 mwenda paka abiri ate nakkiriro n'abagamba nze munyenye yeeka adamu n'agamba luli wankolakokkiriza
zabbuli 19:99 nina okutegeera okusinga abayigiriza bange bonna kubanga byewategeeza bye ndowooza ntegeera okukira abakadde kubanga neekumanga ebiragiro byo
bangi abakeeyo ab'envi abaki
naye
ejjukirayo yali yabasookawo era yali amanyi ebintu bingi bo bennyini baali tebamanyide
zabbuli 19:11 naziyizanga ebigere byange okutambulanga mu kkubo ebbi lyonna ndyoke nkwatenga ekigambo kyo seekoloobyanga kuleka misango kyo kubanga ggwe wanjigiriza
yesu yebazibu atusome zabbuli 19:14 ebizigadde ojo agenda obisome eri zabbuli eya 19:19 onyole 19:14
zabbuli 19:19 olunyiriri lwa 19:14 gwe oli kifo kyange kyenneekwekamu n'engabo yange nsuubira ekigambo kyo
yalingayo ebbanga lyonna ng'akolaki ng'asuubira ekigambo ojja kuddamu obere ojja genda olaba ng'ayita ekigambo mukama waffe yesu wano nno we wali okukyuka
kwayesu
yebazibukubanga adamu eyali atandikirwako ebika n'ennimi
n'amawangaasobola
okukyuka okudda eri kitaffe
omugulu
kigwanidde buli muntu yenna okusobola okukyuka kubanga ne adamu ne eva naye bwati bwe yakola bonna bakayini b'obadde olindi
olowooza
bajja kukuba nabo emagombe tebali
them in hell. They are not there. You will fall there on your own. Even the ear of Noah, they were changed. They were saved. Except they hardened their hearts. They too are still there for God. They wait for judgment. We are going to judge nations, tribes, and languages. Judgment will be given the whole class. We request to enter in. Get from nations, tribes, and languages. For well, the devil is one on one thing. If you in there, get the number two. As he lives on the seven mountains, where the adulterous sea. Let's go to Luke. And repeat some verse on it.
Luka esura ya 15 olunyiriri lwa 18 nagolomuka nengenda eri kitange ne mugamba nti kitange nyononye eryeggulu ne mu maaso go sikyasaana kuyitibwa mwana wo nfulanga omu kubaweereza abo ab'empeera n'agolokoka n'ajja eri kitaawe naye yali ng'akyali wala kitaawe n'amulengera n'amusaasira n'adduka n'ambiro n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nnyo oyo omwana n'amugamba nti kitange nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go sikyasaana kuyitibwa mwana wo
essaala eyo yatuweebwa twagibuuza mu Luka 11
onye
olusooka n'okukwira ne Matayo 6:9 n'okukwira yessaala eyo gye twasaba twonoonye eri eggulu ne mu maaso go yessaala gitaffe ali mu ggulu erinnya we tukuzibwe obwakabaka wo bujje
byoaga bikolewo mu nsi
ye bikolewa mu
ggulu
yesu yeebazibwe essaala eyo temukkiriza okugikwatako wadde twawulidde bapaapa baagala kugikwata naye essaala eyo ye yalaga okutabagana
kwaffe
tutabagana ne kitaffe natumugana twonoonye mu maaso
naye
twenenya okutukuza erinnya lyo
okukola
by'oyagala
n'ebikolebwa
mu ggulu.
Luka essula ya 15 olunyiriwa 22 naye kitaawe n'agamba abaddu be nti mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna mulumwambaze mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye.
Mumanyi ebyo webiri eyo nno
Efeso 6:13
ebyambalo ebipya ojja kuba obiraba ebikuweebwa nga okomyewo okuba omwana wa
Katonda
ojja kufuna enjiri okwetekata kw'enjiri ey'emirembe mu bigere ojja kwesiba amazima mu kiwato ag'ekigambo kya Katonda agali mu Bayibuli
entukuvu
ojjateekako ekyo mu kifuba
ekyobutuukirivu
ekiva mu kukkiriza n'okukkiriza
okuva
mu kuyo ekigambo kya
Katonda
ojja kukwata engabo
y'okukkiriza
kiragiro ku kiragiro
enyiriri
ku nyiriri
okwata
ekitaawe ky'ekigambo kya
Katonda
endagaano empya
n'enkatinesapu
ey'obulokozi omwoyo omutukuvu kyekyambalo bamulayika tebagenda mu maaso n'okutuwa be baddu abo bakikola nga tuyita mu kuwulira enjiri.
Luka esula ya 15 nyiriwa 23 mulete ennyana eyasava mugitte tulye tusanyuke
naye kati ate ekiriwo wano
ate
ku nnyana mukama waffe munnyini
ng'omwana
ow'omu nnyumba eyali agenda mu maaso n'okufuuka ennyana oba akaligako
okuweera.
Luka 15:24 kubanga omwana wange ono yali afudde
mukimanyi
you know it
ekiragiro kyali kimaze okutugamba
the commander told us
mu lubereberye essuula eri eyokubiri
Genesis 2
ennyuma 15:16 nti bwe tulikwata kumu tekulire
makoponaye
mu lubereberye essuula eyokusatu
twakwata
ku muti
ne tufa
okuggibwako omubiri gw'omuggulu
We are removed off the body of heaven. And we are here in the body of flesh.
Yes, you
must praise God.
Bible then prove. Verse
11 to
15.
21 to 23.
Adam.
As all sin through Adam, they died in Adam. They raised through the Lord Jesus. The truth he had died. But there is still a chance to get born again. John 3 as it tells us.
So
we can give up the whole plan.
Luka esula ya 15 olunyiriri lwabiri mu nnya. Kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde. Yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Naye omwana we omukulu yali mu kyalo. Bwe yajja ng'anaatera okutuuka ku nnyumba n'awulira engoma n'amazina. Ku baddu n'ayitako omu n'amubuuza ebyo bwe bibadde. N'amugamba nti muganda wo azze. Ne kitaawo amuttidde ennyana eyasava ku mbaga nti kubanga amuzaawudde nga mulamu. Naye n'asunguwala n'atayagala kuyingira.
Yesu yebazibwe. Omwana ono omukulu
elder son
ebimu ku byamusunguwaza bwetugenda okulaba. Yesu yebazibwe. Tujja kulabika nga nafu tutandikirawo. Yesu yebazibwe. Tumulabe ku lusozi Gethsemane engeri gye yali anyiizeemu. N'asaba emirundi esatu ng'agamba muggyeko
ekikondo
ekyokulabika nga
atatwanirwa.
Yesu yebazibwe. Naye n'atuka ekiseera kitaffe bwe yamala omunnyonnyolamu nti munaye gwe omusika
w'ebibiira
nawe tugenda kukolera embaga ku lunaku lwo
lunaku
lwa Mukama obeere omugole omusajja
the bridegroom and your brethren,
they will be the bride. If
you accept
it, you have not been made a peace for.
Yes,
you will.
Praise
Jesus. So, look at those words. On the
next Tuesday.
No,
and the Wednesday.
As we
see the
skin
of the devil on God and his church.
Yes, you will.
Praise Jesus so much. Tomorrow come and move on the ground of heaven.
Tukyalaba ensi ekizikiza ensi
ekiyasiŋŋanibwa
mu magogo
obunnya
obutakomyeyeena mwojja okweyongera okutegeerera ddala
nti
by'obadde olaba ku nsi kikizikiza ekikutta obulungi oba kisiikirizi kyebyo ebiri mu
geyeobadde
oziika wano mu ntaana omulambo n'omwoyo ogwira gye baguziika eri ne
bakubagibaokuwawulira
nti omuntu afuddenaye waliyo walayika w'okufa
obaddalaebikolebwa
wansi bwenjuba ne beera kisiikirizi ekyebyaddala ebiri mukimuse ekizikiza
eyaddala.
Yesu
yebazibwange
oyongere okubitegeera ate otegeere n'amagye amalala we gakuumira agasuubira okulwana ne mukama waffe ku nnaku
lw'omusanguabasajja
abagezigezi ab'omu nsi bannasayansi bakwasaganye ne bamalayika
abaabali
mu bwengula yebazimba ebakola mizayi ez'okwagala mbu okulwana ne mukama
waffe
ku nnaku lwagenda
mukiwonve magedon
ekirabikawo ensi eno ngeweddemu ngegudde emenyesanyesa eweddeo n'emunyenye zonna nga
tewakieggulu
nga ddungu lyero tubisomera ku kyoto kya mukama ekyazaala
enyanja
omuliro wetandikira mukama akuwa omukisa ngaojja enkya
mwebale okujja.
Thank you for coming.